What's up? It's your brown Barbie King, Yemi Alladay, and you are chilling and listening to quick videos from VJ Chris. Take it away. Oh, ha.
C-H-R-I-S. Chris.
J. Chris on the ones and twos, bro. You already know what it is, man. I took out your toe, nigga. Yeah! Peace out. VJ Chris, take it away, bro.
Oh, yeah.
VJ Chris, baby. Chris Kaliba.
Tiri kutanga na hekili mani. Nayoni. Efu mili na kumi na tano. Kibaridi cha subui. Kijua fani so kikali sa tano. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kanio namba moyoni Mungu nikampa moja. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba namba moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
VJ Chris, baby.
VJ Chris, straight out of County 001. RKOB. Rich kids of Bamburi. Let's do this.
Tulipatana bongo, mikocheni. Kozangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli. Anayumba yumba kidondo sa kishenzi. Oh, mikocheni. Kamfuata utadani zombie. Habari gani bona ukoloni. Jina ni gani akasema zari. Nkamwambia aje. Aje. Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje. Taka moyo wangu we wake. Watangoja sana. Wakitani ya tutachana. Mina yeye tumeshaifana. Na ichapo siku na mchana. Yai. Yani na manisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye. San mi tunaye. Tushawana. Tushawana na yeye. San mi tunaye. Tushawana. 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 Tushawana.
J. Chris, baby.
Hey, papa, todo tu marema wanendo mi. Vendi faro fatico chunda napa. Nasi mama kosu kona mimi. You never let me go. Mipaka, yangu umeitanulia mbali. Even sky, si your limit kwa ikibali. Hata, haters wana shangilia kwa ndani. Umewa winga, oh. Sina kingine mimi la jivunia.
Na yako baba.
Wana niko tuli nimetulia. Wuna kabaya. Hata wale wana nionia usuda. Shabaya ombaya. Watapataje mwamba umenifunika. Ure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I
never
fool
you. Whoa! VJ Chris, baby.
VJ Chris. Straight out of County 001. Rich kids of Bamburi.
Hey, Baba, follow to Marema, one and only. They give
fever of five, he got two nanapa. Messi mama calls who call na mimi. You never let me go. Ipaka, yangu meitanuli ambali. Even sky see your limit kwa ikivali. Hata, haters wana shangilia kwa ndani. Umewa wing na oh. Sina kingine mimi na jivunia.
Saidi yako bada.
Mana niko tuli nimetulia. Kunaga baya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in down.
Iteleza baba unaniinua. Jani tupa wala ujani jutia. Kamani toba zimeja agunia. Kweni kwamba tu menurumia. Nge kulipa nini kama ungeta. Nilipeje ma moja moja. Mana hata ipum sinayovut. Hakuna dola ingetosha.
Lakinile mimi na jifunia. Saidia mopa. Mana niko tuli nimetulia. Hata wale wana nyonea usuda. Shabaya umbaya. Watampataje mwamba umenifunika. Ure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me.
Mungu nisamehe, ilikuwa ningi just special. Nikajipata kofona kama
Western. Nikajipata
kofona kama Western. Niko laki sina fiance. Naweza rudi home any day. Na hibashi na madenge. Na wengi wao juni malele. Jitete. Nijali, kantalala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Nibasha mtu leo pahali. So sijali, sijali. Kantalala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Nibasha mtu leo pahali. Mungu nisamehe. Nikuwa nyingye sasho. Nikajipata kuhome na mjesho.
Chaipashi
nituka jam session. Nikola kisi piyase. Naweza rudi home any day. Na hibashi na madenge. Na wengi wao juni malele. Jitete. Sijali, kantalala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali, sijali. Kantalala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali, no. Kishirehe harikesho. Wakulewa wacha tulewe. Sikisha tuungezewe. Hadikesho. Kishirehe harikesho. Wakulewa wacha tulewe. Sikisha tuungezewe. Kwa hewa, na mageuso mebeba. Wazuri wa kisauni, wamedunga madera. Leo mika magera. Juni lazima nita dadia, dadia. Sunajua kwangu shereni sheria. Kuna vile niko juu ya dunia. Cloud 9 kizime lilipukia. Sijali, kantalala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Juni basha mtu leo pahali. So sijali, sijali. Kantalala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali, no. Kisho wakulewa wacha tulewe. Sikisha tuongezewe. Kisho wakulewa wacha tulewe.
Now hear this.
I love you, my daughter. I love you, my daughter. I love you, my daughter.
macho. Mama kona kupenda so much. Bibi kona kupenda so much. Leo tumekaa tunafuraha. As in for you baby. Tumejawa na furaha. As in for you baby. We wish you. Ukikuwa ukawa mtoto mzuri mzuri mzuri. Wish you. Alhamdulillah. Kukupata wewe. It's a blessing.
I love you my daughter.
Nobody separate.
DJ Chris, baby.
I go be your mappy. Speedy baking pembe. I go follow your rule. To make you happy and cool.
That you are.
Missing a hello. Ila niki wana wewe. Na you na daji. Baby, you na you.
Naomba unisamehe. Shajionea kwamba sina lolote.
DJ Chris,
bila
baby
siwezi endelea. Naomba tuendelee. Yalikuwa matamu mapenzi yetu. Yalikuwa sopa exi dua geni uliyoisoma. Kama ndoja moto nimekiona. Aku siwezi kujifanya niko sawa kumbe na choma. Inaumiza nimeshindwa kukaza. Mweza konataka turudiane. Mwezi unataka turudiane. Mweza konataka turudiane. Mwezi unataka turudiane.
Pachumbani mimi kipekwa na yetu. Nimeridhika, nimetosheka. Nikipekwa na yetu. Nimeridhika, nimetosheka.
Huyu huyu chakua lango mimi huyu huyu. Hato wacha nileo mina huyu huyu.
Mbosokani mshedede. Unangalia mix za VJ Chris.
Na waza Mungu angepanga mchana kiza usiku jua ndo nuru. Au kama angepanga mimi na wewe tuendege kunguru. tungeimaliza anga, tupae angani tukiwa huru, riziki kwenye michanga, minipekue wewe ugonyewe ndunduru. Haikuwa rahisi hapa tulipofika, umevumilia mengi, acha nikupe sifa. Pepo ibilisi ulipopita kujaribu kuvunja penzi, tukaishinda vita.
Asante, asante mwalimu, somo lako la mapenzi leo nimelipendwa
naye yetu, nimeridhika, nimetosheka, nikipendwa naye yetu, nimeridhika, nimetosheka.
Baby girl, I'm liking your body. Come over and shake it for daddy. I'm making your body hot. Baby, can you make your body?
My heart speed up, me toto. Can you drive me just like a moto? My heart speed up, me toto. Up in my moto. My heart speed up, me toto. Can you drive me just like a moto? My heart speed up, me toto.
Marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushezi tunofanyaga mimi nawe. Mwenzako mimi najionea vibweta. Hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionagi kundule. Wanachotaka tuachane usurure. Wachucheke kikoa. Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lompaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali, unanivumilia.
Let's get this party started, baby.
VJ Chris, baby.
VJ Chris, straight out of County 001. Rich kids of Bamburi. Let's do this.
inside. Many things they go on inside. Midnight, see vibes. Now within my soul, they need now. When they get wild. Tonight, it is never late for me time. Inside, inside. Many things they go on inside. Like Allah, no color me, I go counter. You love me, I love you, you na kupenda. Make nobody bother me, no go answer. I get it, no accident, no drama. No never, can't catch my antenna. But it's agba, no day out. You go back, you rabba, you know. Inside, inside. Many things they go on inside. Midnight, see vibes. Now it's in my soul, they need now. When they get wild tonight, it is never late for me time. Inside, inside. Many things they go on inside.
I tell her I love her, she know I mean it. I'm the one that help pick up the pieces. Speechless, always on point like a thesis. Sound like a fiend, but I need it.
Inside, inside. Not for the drama, no fight. I'm from the big size, zone six size. I got you pulling up for the midnight ride. Ooh mama, Nirvana. No accidental drama, no never, I promise.
I've been looking for a star and it's midnight. The picture getting clearer. Time going by, now I'm looking in the mirror. The bigger the fear is, the more I really feel it. Me time, you time, good for the spirit.
I call him, no call him, I go counter. You love me, I love you, you na kupenda. Make nobody bother me, no go answer. I get it, no accident, no drama. No never, can't catch my antenna. But if sagba, no day out. You go back, you rabba, you know.
Inside, inside. Many things they go on inside. Midnight, see vibes. Now it's in my soul, they need now. When they get wild, tonight. It is never late for me time. Inside, inside. Many to stay home on inside.
Lando Cuaro, a ver.
go wrong in the Rukaru. Iromo dendo ya wama yo. Iromo pako ya wama yo. Imiya di ongora. Yawani miya la ongora. Tombogirungu nyo cholusa. Tomano kumarungu nyo cholusa. Umine ukinyo. Watch love we masando ya kama. Oke ukara chuanyo. Ni watch love miya mumamudo kama. Omina chibela. Watch love we masando ya kama. Oke ukara chuanyo. Ni watch love miya yoromudo kama.
Tanza kizimbi tin si lazima ni dingi tutani kwa mabibe na kida ya same things tunishi lingeri ni dingli ya ringi stubis na nyinyi ni mezo ya free things shehe kila tarehe mano sinanga penki tina kumekwet siyo dikite ni fest tulimpa kacheri tujikite ni zieta
promised and delivered sexy nigga come to dance sezi kata stoke cheza sifu mchezaji wa kulipo Neche kiuno chako weni mwepesi Anakure desi kula fea sezi kata Wendo irori wendo gata Dance kinja mapigo serengeti menje Nilisho M7 that makende ni ya kinende Serereke usiende Haluta bila gwende Misheveve na sembe mbaka tengere
Neki watu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na mimi Zoni kani wanaleta maizama bani tunaka vizuri Dance na mimi Ije vile watu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na mimi Zoni kani wanaleta
Ananitaka, ananitaka Anasema kuna mwengine, anaichapa Ananitaka, ananitaka Anasema kuna mwengine, anaichapa
Ayo, sikiza story my G Tulipatana na uyo manzi IG Ameni DM IG Anataka kuniona saizi
Ay, buda wa isi lie Ati nilikutana nae online Unasema na kudai Namekuwa kwangu jana all night
Auni amini, cheki insta Ndo huyo ametuma zake picha Hakuna kitu na kuficha Ona juzi hali tukifuta shisha
Uongo, isi ni AI Isi picha si umetoa online We milenio la kudai Anapenda tu majenzi walai Ananitaka Ananitaka Anasema kuna mwingine Anaichapa Ananitaka Ananitaka Anasema kuna mwingine Anaichapa
Unabishano, unabishana nini Na una kitu we unabonga nini Huyo manzi ya medata na mimi Choko ya shamba iwi kimujini
Story za jaba peleka Peleka kwa cho Tusibisha ni embembo Tafuta wako
Brother man unanitusi walai
Sipia wewe umenitusi my guy
Uyo manzi ameni ita tonight
Ata pia mimi amen invite
Ananitaka, ananitaka Anasema kuna mwingine, anaitaka
Yeah. Avoid these people. Umojer hadi London ukwa galitol. Sina wacha evidence ujo maliniko. Kudunga jinika malizia na mandege. Kama sidika mindo maliza ganyege. Wezi saidika chale kwa na nyonga day. Le, form zetu wagage. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock, ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock, ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock, ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock, ni time ya wazing. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje.
Machali leo hawajalala. Mamanzi leo hawajalala lala. Niko zona kanika na staga. Bad boy ataki rona takahaga. Unajua jua iko night shift. Nageuka night na sikidunga night dress. 1 minute man anasikizia niceness. Alidhani tu kwa mic ndio atasikia tightness. Weather sio mbaya kabadilishe outfit. Chumupenda akili na pesa feature biceps. Dunga suti bonga eloquent kakaswell. Ndioto andamane twende ni kukunguze dry spell. Usiku back left back shots kwa back seat. Ni vibe boy plumba na nibamba vina na levi. Na escape matrix na substance kwa high pro. Shiki with me nikiwine una waste time. Lie.
Chude,
Genji, Chude, Chude Genji, Chude, Genji, Chude, Chude Genji, Chude, Genji, Chude, Chude Genji, Chude, Genji, Chude, Chude Genji.
Nilipata mtu jana usiku, mzee Demi, amsoma vitu ndo unanistea, we unanikea, mapenzi Ulaya, Kenya biashara, sema wapi next, Napoli mali na lala, ukwanga na cham kitash ni mautam, lafu nasikia siku hizi kuongewa mambo ya town. Jeans to the dress, not the best. Ukizima na chorea, miswangi kungojea. Looking fully a vest, the rest na chigongea. Utagongewa, nasi mayai. We, utagongewa, nasi mlango. Utagongewa, we, nasi mayai. Utagongewa, nasi mlango.
Inaongea, nimeenda round sana chorea. Kaliongea, si mayai lakini kalichungea. Chude Genji, kanalipiwa kasuka kaembeze. Kadai biflele, tumishe veve. I'm no didi, miti kwangu ni samoro. Idua samoro, kidua samoro. Kuna dema na kuchocha, okan gimoro. Su come tomorrow, hapana kukam godoro. Kuklap chicks, ni masaya giza totoro.
Utagongewa, na si mayai. We, utagongewa, na si mlango.
Story of my life so far. Yani moto dia moto. Story of my life so far. Fire kum fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka bila una soda, mkilo jue yo nisi kwa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpaka ukanawe miguu. Mama single mana, shule sijasoma, ila mtawe nifunza kupambana. Niko mina maza badeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah.
Atukufuru
Mungu, basa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do. Boda boda dara dara imeleta do. Chapati na maragi ndo imeleta do. Manyanya soma simango imeleta do.
VJ Chris baby. Champion Studios, baby.
B-Classic 006 Denzel. Usone kona jina ukonjeba. Mwenzani mbado na kula kuhas. Yangine ya medipa ila kwangu ba. Na imba selelo nasema ba. Na najaribu kujisaulisha ba. Wapi lipo kosea ba. Na sina mishe fegi na gongea ba. Na watu wananizomea ba. Inanichoma kwa maini bado. Mungu sema nini bado. Wamenikalisha na chini bado. Eti kwao nini. Wanaoniona niko mjini, wanafikiri nimefika bado. Na ndugu zangu kule kijijini daily wananiomba pesa bado. Na wakiniona kona kubwa, wanafikiri nimetoka bado. Na ukiniona kona naja sana pe, wanafikiri nimetoka bado. Nilipo jichanganya na wanangu, wakasema dogo ntatoka bado. Kusikiza mawazo kawa kazi, na mpaka sasa nangoja bado. Kama picha nimeposti bado, video za gharama bado. Hadi manager anafosti bado, makatelo na nikosti bado. Raisi wametumwa kwangu bado, wanatamani niwe chini bado. Wamenikalisha na chini bado, eti kwao nini. Wanaoniona niko wananomba pesa bado. Na wakinona kona kuva, wanafikiri nimetoka bado. Na ukinona kona naja sana pe, wanafikiri nimetoka bado. Na maheta mina hombea bado. Na mabloga tuki kunumbea bado. Na mafasi mina wapotea.
Mwana vikole na ye Tiri na kisa mula la. Nya kuku watamule nende. Siri dema
marega. Ndapu mindinga business, we walenya social distance. Chira yika na kula loss, wagala na kula mistake. Nalima njifunye blessing, na mula vanga blessing. Na yajizu tenze, na uringa bali.
Nepiga kijon sina. When I'm done you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Natoka wapi Ulaya?
Nyashi yake soft kama matiles. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia nipa boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo masel napenda matingo. Kipo cha mende ama wakido.
On the ones and twos, bro. You already know what it is, man. I tell you, don't, nigga. Yeah. Peace out, VJ Chris. Take it away, bro.
Umesoma kwa mabaya. Umetukwa mwa matina mabaya. Umeombewa mabaya. But remember, God will never forsake you. Kalenda ya Mungu siyo kama ya manadamu. Nobody can stop the reggae. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu. If it's today unamuka kopa geko. Nobody can stop the reggae. Walio ni dharau watanisalimia.
sauti ya familia. Wambio ni tarau, watani salimia. Kwa heshima, sauti ya familia. Sikufi moyo, ichapokuwa. Sa zingine ngumu. Sikati tamaa, bado. Na weki mani bado nitafika. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu.
VJ Chris, baby.
If it's today, uno mwaka kopa geko. Nobody can stop the reggae. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu.
Now, if hear today, this
kopa geko. Nobody now, can stop this. The reggae. Walio ni darau, atani salimi. Kwa heshima, saluti ya fane. Walio ni darau, atani salimi.
Maneno ni matatu tu. I deserve this. Umenipenda bila sababu. Ukanipa sababu ya kupenda. Heart so pure, you're a saint. Heaven's gift to me. My father anasema a man is a good addition. Your mother ndio pate wajukuu. Ni lazima tusivunje mwiko. Oh, liwe liwalo, takuwa kwa amani. Bila mburugano, we protect our family. Bila liwe liwalo, takuwa kwa amani. Bila mburugano, we protect our family. Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe, liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe.
Forever hold your peace, imechukuliwa serious. Harusi tumechukulia alone, but clearly they still don't pity us. Ati mahali mechunwa mahali, kwani fahali walifika siyo 50 plus. Yoni issue tunaza solve, our love can speak for us. One father anasema, ni lazima tufuate tradition. Another father anasema hiyo ni dhambi juu Mungu alimuonesha vision. Ila liwe liwalo, nitakuwa kwa amani. Bila mvurugano, we protect our family. Ila liwe liwalo, nitakuwa kwa amani. Bila mvurugano, we protect our family.
Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe.
Sakando hivyo kwa nini twagomba na 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 aondoke. Tamuna chungu ndora ya kupenda na na na. Hawajuyo. Baby hao nazonipa. Wapi unanishika. Na ndoma na mwengine sitaki. Hawajui. Anavyo penda sifa. Basi hapa vitwa. Mana najonga nipenda.
Nachotaka niwaambie unanipenda dali. Hautaki kuwa na mimi mbali. Bila mimi hauwezi. Basi niambie niwaambie wajue.
Unanipenda dali. Usiku bila mimi haulali. Mwendo wako mpenzi. Basi niambie niwaambie wajue. Unapenda ana. Unapenda ana.
Hadi
za siku nono. Iwe kwenye furaha nyakati ngumu, penzi ni maradhi nishikwe pumu. Nimekupenda we ashki majinulu, usinificha dharani baby ni chumu. Mengine tu yafanye tukiwarumu, aki ya Mungu wala yukini thurumu.
Bombo clad
na nyonga ndumu. Oh wewe, sitaki ni kukwaze, usini kwaze. Tutawa kwa maneno watutangaze, wengine wanangoja siku gombana. Oh wewe, penzi kwenye kibaba ijaze jaze. Mambo ya kinikaba uniliwaze, leo chule mlenda kesho nyama. Basi nambie ni wambie kauna nipenda dali. Usiku bila mihaulani, bila mimi hawezi. Basi nambie ni wambie wajue
kauna nipenda dali. Usiku bila mihaulani.
Kwangu nona zawadi. Stoli za mapenzo wakiniletea, nona wazuchi wanazingu. Mbona situ kogudi, awajui unavyo nipendelea. Waninyonyesha uku nimekuru, upendo umezidi. Baka unikumbate ndo naongea, nikiwa mbali baby ujazoe. Haunafanya usudi. Kuna wao hakuna sisi, kuna we hakuna mimi. Ulianza kama utani na saifu tunajoy love. Mchana kupe atujifichi, nipeni kupe ni mambo fiti. Ulianza kama utani na saifu tunajoy love.
Kumpata so rahisi, yani kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki, na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi likoliti moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu,
wa peke yangu, wa peke yangu
jamani, wa peke yangu huyu, wa peke yangu. Kia inavyopita kwenye moyo mbio, kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu nimeokota dodo, wa peke yangu huyu, wa peke yangu uyu
wa peke yangu wa peke yangu
jamani wa peke yangu uyu wa peke yangu uyu
wa peke yangu wa peke yangu
dali yuko mwanzoni navyo
my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in you, because I got you, my love. If our friends, you see my vibe. And we come back to apologize. Baby, girl, you say the honey. Oku wangu wa uhakika. Uni utamu gani. Weza kumini shika. Baby,
let's go far away,
far away.
Baby, far away,
far away.
Oh, far away,
far away.
Baby, far away. Baby, let's go far away,
far away.
Baby, far away,
far
away. Oh, far away,
far away. Baby, far away.
DJ Chris, straight out of County 001.
Papa,
I like you so my love.
Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Waza kumenishika. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika. Utamu baka ndani. Muda wote vurumai.
Baby let's go far away.
Far away.
Baby far away.
Far away.
Oh far away. Far away, baby, let's go far away,
far away,
baby, far away,
far away,
oh, far away.
VJ Chris, baby.
Dance a kache mi kone kule, kule kochi. Dance a kese mi kolo na tarifa. Waga na yeta so baby, ya kola, wabiruma. Noweza chichi seda movie. Now she doesn't.
The Cassibes and Tenzimua, Nandichi, Mamotoka, Katiokana, Mavu, Bulida, Mugwaya Gana.
But no, did I figure now? We only did she as a chestina. I recall every young mamma, Mokatari, Nala Muzamukin. Magala Chava Saja Magalachi, Nayava Saja Magalachi. No, we call it every don't you know me, my.
Mwagala chala chala mwagala chala. Na yama chala mwagala chala. Nungkola lebi nungi nobi malayo. Oh, nenda talaba.
Na muzalira abana katafire mureba. Obulunji wange buno teya bulaba ya yenda kare. Kufrendi wange yudaya naloza jirwa figa. Nengenda mujimu nage elakachi. Na yaba saja wazibu mbeidi wange figa ya zero. Na wakwata ready handed.
Na ye chichawa saja chemufa.
Mwagala chawa saja mwagala chi. Na yaba saja mwagala chi. No mkule nebilo jino wimala yo. Na yenga talaba.
Mwagala chawa chala mwagala chi. Na yaba chala mwagala chi. No mkule nebilo jino wimala yo.
Kumulunji wange uno, dalamu kwa na kwangoni ya singa.
VJ Chris, straight out of County 001.